dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, urakoze cyane. Nange reka ntangire nsuhuza abadukurikiye ku ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo. Ikiganiro cyo kuri uyu munsi cyakomeje kureba hanini ku ngaruka z'imibano ikomeje kuzamba hagati y'u Rwanda na Uganda, ubusanzwe ibihugu byamirisangira kabisi na gahiye mu bihe byatambutse. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka nibwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwafashe umwanzuro wo gukumira abanyarwanda bajyaga muri Uganda, kuko ngo rwabonaga ko bamwe muri bo bahohoterwa bagakorerwa iyicarubozo bagafungwa abandi bakicwa nta mpamvu zigaragara. Rushinja kandi Uganda kuba indiri y'abashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Kagame, bamwe muri bo bahoze ari inkoramutima z'akadasohoka mu butegetsi bwe. Si ukuza abanyarwanda gusa kujya muri Uganda, ahubwo habayeho no gukumira bimwe mu bicuruzwa byavaga muri Uganda ntibyongera kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo byagize ingaruka kuko ibiciro kuri ibyo byazamutse. Mu mwiherero w'abategetsi bakuru mu Rwanda wabereye igabiro ku kwezi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko imibanire mibi y'igihugu ategeka na Uganda yaba imaze imyaka 20 isaga. Ahanini ngo Uganda yamishyigikira abashaka guhirika ubutegetsi bwe. Ni ibirego ariko Uganda itarasubizaho mu ruhame nk'uko u Rwanda rwabigenje. Mu ibaruwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni utegeka Uganda bivuga ko yandikiye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, ahakana ibyo birego. Avuga ko ahubwo hari amakuru agishakisha ku Banyarwanda bashaka guhungabanya umutekano wa Uganda, kandi ko azayatangaza yaboneye ibimenyetso simusiga. Niba rero yazamuye impaka ndende cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikiganiro cya none mu ngaruka twibandaho ni uburyo bamwe mu Banyarwanda bakumiriwe batabyihanganiye bagahitamo gucinza ubusamo bajya Uganda. Abatamenyereye hari ababambutsa bakabaha amafaranga. Mu kureba uko ibyo bikorwa, turatemberera mu karere ka Gicumbi gahana imbibe na Uganda, n'ubusanzwe hakunze gukoreshwa n'abanyarwanda bajya Uganda mu gushaka imibereho.
Bajyaga bambwira ngo bavayo bazane ifarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya Rukama. Nararuka njya i Buganda, nararuka njya i Buganda.
Igice kinini cy'iki kiganiro ntugari kigufi kirihari urugendo rw'amasaha 2 n'igice twakoze n'amaguru tureba uko bikorwa. Muri kumwe na Eric Bagirubusa ubahaye ikaze, reka ntangire mbumvisha uko nishyize mu mwanya w'abashaka kujya muri Uganda, ariko nkaza kuzitirwa n'uko nta munyarwanda wemerewe kujyayo.
Mwaramutse amakuru ndi kujya Rwene. Umuhanda n'ubuhe
reba ngugu Leba ngugwe ikikamira aho yanguze ngugwe.
No kuvanga ngo ndatambikira hanga.
Kuba wowe tuno mu bungu kunuye.
Wowe uri umugande kazi? Ntabwo uri umunyarwanda kazi?
Awe. Ubwo umushumo ku.
Ngaho reka nkomeze rero.
Komeza.
Reba re.
Murakoze.
Ikigaragara cyo mutuyira twibusamo abanyarwanda bakunze kwifashisha bajya muri Uganda mu bikorwa bitandukanye, cyane mu gushaka ubuzima. Nanjye muri kamwe mutuyira twibusamo duhana imbibi na karere ka Gicumbi, ni ku ruhande rwa Uganda. Nanjye ngezemo ntawe uri kunkumira, gusa ndagenda mvugana n'abantu batandukanye. Abantu batandukanye rero numvise ari abanyayuganda. Muraho amakuru urakomeze
ndakomeza.
Ndetseho yendo umunyarwanda. Aha mpagaze nshaka kujya Uganda, biri bunyorohere?
Birakorohera.
Biransaba iki?
Ahantu uri kujya ubura hazi
nshaka kujya ikabare, ariko ntabwo byemewe kuba nanyura ku mupaka.
Ha, ubuzo n'ibiri busaba umuntu wo kugucishaho.
Arancishaho ku buntu biragenda bite?
Urashaka kurira igatuna, urashaka kurira he?
Igatuna sibo ntitwahataye.
Twa nagukishiye hano ugafata igato.
Wowe uri umunya Uganda?
Ah, ndo hano mu kandi kandi uri umunyarwanda nanjye.
Uri umunyarwanda? Okay. Ubwo nakwishyura ngahe?
Si imitwaro ibiri se?
Imitwaro ibiri ubwo ni 2020 by'amanyayuganda. Sibyo? ubwo 20 by'amanyayuganda cyangwa by'amashiringi n'ibihumbi 5 by'amanyarwanda
nago kishiye hano yuko niyo ducuze ko batubujije imipaka ugafata igatuno kwifatira moto kugiyeje nahi yahani yakure
iyaha ni kure cyane naba n'abanyarwanda bo
yego
umunyarwanda bo inzira zimeze zite se se
kandi nakibaza
ate yowe yanaye ndangwa tembere katuno yarabiragwe ne ngunaza kabane
urwe ni harabantu bari kubakomeza te
oya niye gatuno iyo wazeze na muntu kumira kirete hano mu Rwanda gusa
harimo kugeheza
ngiye kaba
niko kandi nakibaza nahuye ne
Hati na naye ndango mutoza wabuhe kwa bari hoya arabira
ubwo bari kumbira ngo kugira ngo ngere yo biransaba kunyurutira ko
kwa fanya nyine
oya
nyine chama nyisuze ga karabo muhanda karabo muridwana tezo ko ri kubimana
wacha
tukura bangene za panyi Uganda yo tibaka kwate kibuzo kiri kunuye umugwanda
rewo ari cyagutya gusura
ye arabona ringiye gusura
nene ngayishire gwene Tayo kwa tapisika musa yo.
Tibara muzimbe.
Gwani nta basirikare b'u Rwanda
bari aba police bakaka muteganye.
Tayo Rwanda se bamanuka bamanuka tsi.
Ngiye murabya kwa tegwene.
Ati aya baragende. Muraje haseriyo bari kutekera bwo kuba.
Awabeje hatara ba police.
Bawuru bagarabe bate. Ngendo yaka kwa tepiki.
Ugende nta kibazo.
Baraba police niyo kimbangire bagwene bamukwata ni bamwiba baba police bagwenaho bawakubwira bo bagufashe bakamenya kuri gukizapanya uri umunyarwanda barakwiba niyo mpamvu nashaka ngo nyewe nkukishi ya igatuna nore akatuna kuno muhanda nyabagenda ayetembere motoka yegendera ni nkumina Nani mukibikamya hano ya kwa tawa buhekwa turi ko hamanye.
Bakucisha hanga hejo.
Ufate kwa buhekwa. Tumanuke. Bona police wahura nayo ngwe gufate ngwe kwiba. Ariko hano bagucaki. Nutwumvite twose bagira iki? Barazutwara niyo wabaza. Cyangwa cyangwa suko twacya.
Wenda kumuraje kisasa.
Ah, kisasa ti twatora. Yure mu handa guri kushuma wabuhekwa ukakwata mayengo. Eh ni honda murabye ni nzira yapi turahita tuwa
Murabe kabindi
Eh kabindi nka Aha tufume turi kukwata mayengo
Akonka eh mayengo tamwiso yo ngo hari umusirikare
Ne bamweta sema ni mu manya nabwo ari umusirikare ni umuntu wigize nka mayibobo wiba abantu gusa
Ni umunyarwanda
Aha ni umugande ariko we mfite twaye kahara katuna nayegera no mukaba Ni we mutegere moto
Eh
Nje ndakuzana ni modoka yiti gutwara.
Okay.
Amya gushuna mabwago.
Abona musirika rushobora kuza.
Ah ah.
Kurenga bari gukora.
Ngo na abafite kanyango bunyinywera hano.
Okay. Mwana ngo rarye kijumba tote.
Baramutse.
Yego.
Ndabona wagi kijumba tote.
Njanse. Haracyari mu gitondo.
Ugendere.
None se? Iyi mirima yo mu Bugande. Mwa mwara yatishije
n'ibura. Ngo kugura barakugurira.
Ariko n'ubamwe banagura.
Eh ubi bizumba mwabyokeje ryari?
Ngo ariko bishije
muno. Ngo
ndari naratishije.
Okay. No let's see. What is? Genda gashye ya tugane. Turagenda mu bisambu gutya gusa.
Oya, arakayira turi.
Hari abantu ukunze kwambutsa muri ubu buryo.
Ariko mbabana bakorera ubudiri ya mugishanga kiriya
n'inzu nimbo ha.
Owe no
ubwo buri muntu aguhanga hangahe.
Bitegwa nuko ate biri harabo ba wambukiriza n'ibikapu iki. Hari n'ibyo ashobora kuguha ibihumbi 10 cyangwa 15. Nawo ni tugera ibiganda n'uvuga menshi uri icyarira.
Eh simvuga menshi ni yatine yicari. Ako se ibi bintu byo kugira ngo mu mire muri izi nzira mwari mu bisanganywe bya bimeze bitu.
Se ikibazo ni iki mipaka uziko bayifunga. Ubu ni bisimbu yo twikore. Ubikisha zino fanya. Paka igihe bazafungura imipaka niho tuzaca mu nzira nyabagenda.
Bose mubona byarabahombeje byaramunguye byagenze bite.
Byaraduhombeje none se ufite udusimba twoka tujyana magendo waratwihingiye. Singora cyangwa bumwe bana gufata bakabikwambura
bande babikwambura
abanyarwanda bakabikoreza mu Rwanda
none ahantu tugiye twari turi hano ku butaka bwa Uganda ariko noneho ndabona wagira ngo
uri kumusubiza ruguru
oya turagenda duca no kumupa kora yibona n'ubundi mipaka za bibonu nebagiye
bashimye ndi kukibona
ubwo ngiye ngo yugasubiza gutubuye
wa ha turi se nta musirikare cyangwa umupolisi ushobora kuza kutwitambika
wa
u Rwanda
wa na namubonye na kugira ni cyitubiriye
kwisubiriyeyo akaza yabavogera ubutaka bw'ikindi gihugu
bw'ikindi gihugu nani saso yaturikiza hano
muri aka gace siho hakunda kunyura za Kanyanga
kwa deja unza tesesi
kwa deja
deja nsuzi mna basa mte si unzo gache uhabwa
we arama tetira mne mukaja kuza
baziza na nyari ya rite uhuni kitegwa nuko ufita batu zehizira nizita ongu kutubara kuhuna mna na hii kwe
kuhuna mipaka kwa baje ya bayuwa kwa hani mwanda hani uganda
uturagenda tubicaho
ibi byose ni bigenda bitandukanya igihugu n'ikindi
aha ni Uganda aha ni mu Rwanda
ubwo uhagaze gutya uri mu Rwanda
eh uri mu Rwanda
neza
ndabona uhashye Uganda
I'm going to go to the house.
Ariko se ko numvise ngo bamwe bafashwe barakubitwa bagafungwa bava Uganda kubera ko bafunze imipaka
iyo bageza mu Rwanda hari n'igihe banagukubitaga
wowe hari ubwo byari byakubaho
twe dufite inzira tuzi nta nubwo bari bigeza bamfasha none se hari igihe ndara nategeze Uganda nari kuva muri ariya Masaka nikiriye hano nkakomera
Noneho ugeze Uganda iyo ugeze Uganda uba wumva ufite umutekano
Uganda atari babazuza twakubwiraga bamwe biba ngo wagiye udateze ibiti n'ibiti ahandi ni umutekano uno kuvuga wikoreye Kanyanga umusirikare hano uyifite aragufata ariko wageze ntabwo yagufata
iyi ntambwe nayo itageze ntabwo yaza ngo avuge
yagwanganje ariko wirukanse ukagera hari yagukurikira
akurashe
akakurashira se mu kindi gihugu igikosa
mwebwe rero nicyo mubahimisha
n'abahinzi bahita bahinguka bakagutabara
urabona aho nari mfite amasaka hari igihe babafate babirukanganira kuri kiriya gitusi kimwe kinini uri kubona bagasubira muri ariya Masaka yanjye iyo bagezemo ntabwo babakurikira
ariko se ku ruhande rumwe bavuga ko Kanyanga ni ikiyobyabwenge abantu bagira ngo niyo mazi mwinywere na
nazo nzoga zacu se
ntabwo bibabangamiye kuba munywa ibiyobyabwenge
kubinywa birababangamiye ubibinyweye nabi ariko iyo ubinyweye neza nta kibazo gifite niyo zaba zamisingize wazinyweye bikugwa nabo saraguri kurasara aho ugiye se wambiye yuko hazi se ahe kabaye uwo ni wo uriri modoka mu modoka ntuvuge menshi wikomeze ntugere ikabare utindagurira amaso
ubwo biransaba kuvuga uruhe rurimi
nyine niyo wavuga ikinyarwanda utindagurira amaso nta kibazo ahubwo uri buze kuvunja amashiringi
ndafata amafaranga mfite nyavunja mu mashiringi
yuko uri bwishora amashiringi
hariya ahantu turi kureba ni he
nyine ugiye kuririra hari
aha ni ku boda yo mu Rwanda hariya ni Buganda
none ndurira he
ururira kuri ariya mazu amwahera gusa yuko tugiye gufata kuri kari akazu ducurike gucya dufata
ko ari kure
mbonye umupaka ngira ubwo
ntacyo bazo nakubwiye ko ntacyo bazo gifata
ese mwebwe mujya mumenya amakuru y'impamvu imipaka yafunzwe bamwe baravuga ngo haba abanyarwanda Museveni ngo yari yafundiye Kampala
abantu ngese babivuga kuri sina wamenya makuru
nane so mwajaga mujya kwiga Uganda
abana bacu bige
ufite abana biga Uganda ubwo ni bangahe
utize ko bakiga mu mashuri matoya ya hano igaso
ntabwo
ari nariga kurahima
bariga bagataha cyangwa bigabana bayo
bariga bagataha kwa masenge ST
abose wajya kubasura
hari genje yo mwabasura
eh unyuze muri zinzira n'ubu none se wowe hari kibazo ugize
ntacyo
wowe imihangira gendwa nta kibazo
ntacyo
oh hashikise
mashya gahunga
karagurika neza sawa
mana si buri munsi umuntu winjije nk'uko
unyinjije
oya ntabwo wapfa kumubona ni rimwe na rimwe kandi nabwo bikunze kubaho ku munsi w'isoko nko ku wa gatatu no ku wa gatandatu hari n'igihe bazaga bakarara bamwe mu rugo mu gitondo bakurira imodoka yanjye
bakarara iwawe muziranye cyangwa ari ukuba bubiriyeho
hari igihe duhurira aho mu gishanga wenda inzira zaba ziri mbi nabafata nkabashyira mu rugo nk'abashyitsi yuko njye ndongora ugwinye mukarange hafi y'ibyumba iyo mbonye umushyitsi ndavugana n'uwa mukarange baba batabizi noneho nkajya no kwa mwanzura kwa mudugudu ni iki
bugacya akamwambutsa akaguha amafaranga
tugenza urugendo rero
ndabona na telefone yanjye yabuze rero
kakuruhuka ho ndabona
numvaga ntagangaye
ariko aho tugiye kugera ni ahamanuka duhita dufatayo
ndabona muri izi nzira ngiye na mbona dusashe bazanamo inzoga za Uganda za Chief na za Zebra
bari ku isaha no byose
nge mumenyereye imisozi njye urabona ukuntu mbaye
ubu se ikizamuka warusha wahazamuka
henshi ushobora kugerageza
ariko nitwe ni umukuzamuka kandi bumwe twanasinze ahubwo sasa
mwasinze
ukahazamuka
ese uyu ujya kuzana Kanyanga nawe
nyikora se reka nyizana munda
ariko abarembetsi burabazi bazikorera
n'ubu dushobora guhora n'izifite
ariko bakunze kugenda ijoro cyane
ibugande niyo abaheza hate ese nta gihugu cyaruta u Rwanda
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri radiyo Ijwi rya Amerika turarebera hamwe ingaruka ku banyarwanda nyuma yo kubakumira kujya muri Uganda ese bagira ubusa niwe mukiri kumwe kuri mikoro ubwo twari twicaye turuhuka niko abantu bagumye kudutambukaho bava guhahira Uganda
muraho mzee muraho amakuru
neza
muraho mukecu yego mzee
karame
nanjye ubwo natemberaga ndi umunyamakuru ariko nabonye ahantu mwajyaga mukoresha mu kugenderana n'abanya Uganda nabonye birasa n'ibyahagaze namwe muvuye Uganda
njye baravuye mu bahinzi niko ninga Uganda ariko mfite imirima mfite n'abahinzi niba nanegiye kureba
none se ufite ibyangombwa bivuga ngo uri umugande aho ngaho bigenda bite nko kwambuka bigenda bite
dutuye nabo bagande sinajya ngo njyanye ibyangombwa keretse ngiye ngugatuna guteza
aha ngaha n'utuyira bavuga ngo n'utwapanya utuyira twibusanga
turabizi
aho nta kibazo ugiramo mu kugenda
ubona mu kugenda kuko ntuye hano hano turashingiranye ubwo ndazaho namara mbese nko guhingura abakozi nkaza nkahura n'abayobozi bacu nkababwira ndimo kuva mu Bugande mfiteyo imirima ubwo rero naba njya nk'uko isi yose igatuna ubungubu ryo guteza byarahagaze ubwo rero ubungubu rero ndaza hano reba nkaha aho barimo guhinga ahangaha harimo n'abanyarwanda n'abagande
mukomeje kugenderana rero mwebwe ko hano
rwose turagenderana
ku ruhande rw'u Rwanda bagufasha bigira
ntabwo ni amakosa
ubu ushobora kujya muri Uganda ugahaha ukaza
iyo wahashyeyo iyo bagufashe kuko uri wanyuranye n'amategeko barabijyana
ubu wanashingiye Uganda se
njyewe se rwose uyu ni umwisha wanjye hariyo abakobwa banjye bane ndetse sinavuga se muri Uganda kuko hariho n'abana afite uri muri Cameroon uri muri Amerika Rwanda n'Ubugande sibona bari abayobozi bacu ngo nibo babyeyi bacu ibyo babangamiye ntabwo tubizi
burese twebwe nuko twakubahiriza iki amategeko y'isi ya leta na simo na government
uvuga ngo nta kindi mushobora kurenza kuri ayo mategeko
none se twa hatari twitegeka abazitegeka nibo bagira iki zabitubwiye
ubu zasarura cyo
ubona se no barimo guhinga reba hano ahangaye mfite imirimo kuko bamaro yo bamaye imirimo kuko iyi mirimo yacu y'urwanabwe hagize ubwo rero umuntu yakwatiye ngo ugende uhinge njyewe ushobora ndajya mu buyobozi ndimo guhinga hariya ntabwo njya kwiforoda bambwira nusubireyo nabyemera ubundi ibindi biturimo ari Kagame na Museveni nibo babizi ubwabo ari babiri sibona twebwe ahubwo je tutazi twaba wenda zirakarengana niko navuga kandi njyewe n'umunama njya mbivuga kuko twebwe ntabwo tubizi
tukomeze
sawa sawa
Eric,
Hapo kugufata ni mpaka kugufunga muruko.
Mchigo chindelezi?
Hmm.
Nani sibu hapo kugufata nguwa kufunge wende hile urwaje wa bineza kitu?
Okunu kui hapo.
Sawa. Hawa ni vengi. Murao.
Ebu.
Umezele.
Na chivasa.
Hmm.
Naribi.
Murao kwame.
Naribi. Murao
kwame.
Naona
raje ene rimu. Namai mimi ratumri. Ngele tairika.
Amuradi
ya Amerika urumva ndikuganira n'abaturage kuri imibano ikifashe neza hagati y'u Rwanda na Uganda mwe ndabona muvuye Uganda
uko bimeze n'umundi hano ku mupaka iyo twinjiye mu Bugande nta munyarwanda uhura n'ikibazo muri iyi minsi afashwe n'umugande ahubwo ahura n'ikibazo afashwe n'umunyarwanda yamusuye mu mudaso abasuye agafunga ko na munyarwanda na mugande urafunga umunyarwanda
bibabangamiye iki
aho bitubangamiye turavunika buhahira bwarapfuye kwikorera ugafata ikintu ukaza wikoreye wamenetse wagasubiye wikoreye neza bakabifata nabyo wajyanye bakabifata
muri mwe hari uwo bari bafungamo kuko twagiye twumva amakuru bavuga ngo barabafunga
bafunze benshi ndikubwira ngo butumwe bo barafunga ariko bafunzemo benshi
muvuma mwabyutse sangahe kugira ngo mubashe kugerayo
kubyuka tuza saa 11 za mu gitondo tuza saa 11 tukagaruka mwizi saa ariko nyine urumva imihahiranire ni ikibazo nyine bitewe n'umuhanda none tunyuramo
bibaye ngombwa ko mutanga ibyifuzo ku bategetsi b'ibihugu byombi mwavuga ngo iki
twasaba ko baduha gufasha tugakomeza tugahahirana imipaka umupaka ku mupaka
wowe wahashyike
yewe nagahunga
wowe wahashyike
nanjye nagahunga
wowe wahashyike boss
yanasto no bunyobwa
kuki mugenda muhaha gahunga cyane kuruta
gahunga impamvu tukaje mugana karahenze kandi iyo ufite umujyango mugari ufite nk'abana batanu kuba kufuga gahunga kibiri 25 ukaje nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri rero kuva iyo kaguze iwacu ukaje mu 15 kandi na hari bavuga ngo ni 900 cyangwa 7 uzi no kwikorera
no kubera iki mwahise mbo kurondana gutya
impamvu twakoze mu gihirire inaha mu Bugande bisambo na abaturage urumva kuko abaturage bazi neza ko umunyarwanda umuntu yavuze ikinyarwanda ni umuntu utagira ubwenge yahacya bakava nguru ya nubundi nabwo ari buje kurega na urundi rurimo avuga
none se ubwo ntago wabafashe
turi mu Bugande
hano
turi mu Bugande nitugara kugera hariya dore tujye gutandikira tugere mu tugere gito twe
ndabashimye rero sawa
ni uhuje amahanga ni uhuje imiryango nicyo kigaturusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kuramba subiza hagati imimembero wibaze nawe bambe ku mubano mu bantu
mbaye kuganira n'aba banyarwanda uyuvuga ko akunze kwambutsa abajya Uganda banyuze inzi busamu yakomeje kuntembereza ku mbibe z'ibihugu byombi
ubu hano ni Ubugande urabona n'uza yaciyemo ejo bundi
imodoka
ubwo ikoma hariya niho Buganda bwayikoma ubwo yuvuyeho u Rwanda niko rutarakoresha umuhanda wawo ngo ngo bihure
aha tugiye nihe
turacyane mu Buganda
Wateza bacyamwe i Buganda bariri ya ruguru
ariko
bumwe n'abakuru b'imidugudu baba barimo bumwe n'abagikiri ubundi wasanga guno muhanda wuzuye
ku munsi w'isoko
ku munsi w'isoko ukagira ngo muno hari n'isoko arega ni ukuvuga uvuze muri rusange amaduka ya hano nitwe twayahahiragamo gusa
amaduka ya hano mu muri Uganda ubiye ugiye hariya hirya kuri polisi wagira ngo ni icyaha
usanga aba polisi n'amaduka benshi barayafunze
turagiye tugendeye muri aka kayira nta muntu tubona
n'umugera ruguru iriya urabona ya nzu nakweretse iri hariya haruguru ya duwani
uranyura he
njye ngiye kongera nzamuke hano mfate wa masaka yayindi
iyi nzira nta kibazo ndakwigiramo
ikibazo uri buhure nacyo babayobozi nakubwiraga nibo bari bugufate bakubaze iyo waturukaga gusa ahandi nta kindi nyine urababwira ibyo wari urimo nta kibazo wikomereze ntacyo bagutwara kuko ni umukuru w'umudugudu uri bugufate
akayira ni kamwe
akayira nta kuri buzamuke mpaka
maze gutandukana n'uyu wantemberezaga ku mipaka y'ibihugu byombi twasezeranyeho maze nkomereza mu Rwanda aha haragenda hagaragara abashinzwe umutekano bafatanya n'ubutegetsi mu nzego z'ibanze mu gukumira abanyarwanda bajya Uganda no kwambura bamwe ibyo baba bavanyeyo
Executive ari he? Ni umurenge wa Kagari.
Nyarwambo.
Okay.
Wowe uri nyiragutabara?
Ni nyiragutabara ndi n'umutekano.
Mukunda. Yanarambura barune. Nese ubu hano wahindutse ko turite mu Rwanda.
Ariko ari yo gutyo. Azabona la munara yo manuka.
Nese ni wayo.
Aya sina yo. Kandi ngomba gutahira hari.
Ariko hari aho wamanutse ni mu Rwanda. Ubundi nzira ni iyi ahangaha hari umuriro.
Aha hari umuriro. Ese si umunyarwanda muri gukomeye?
Nta banyarwanda bakivuganye.
None se kwa niwe yagiye akaba agarutse ku kimu.
Oya ari ku Kivugange. Sugira se ngo uvayo turamukumira ngo asubirayo.
Arashaka ku Kivugange kandi ntabwo tubishaka.
Ngo geraho ngo muvugane.
Wose muharinda kuva ari kugeza rya.
Turaramo. Ngo batamuzi. Ntabwo yapfa kugenda kutamenya amakuru.
Aho muri tuvuga ngiye mu twakekaga ko ndi muntu
cyambere nanjye nyine se tugire ngende kuko ngo umunyamakuru kandi mbese ibi ntabwo pakuru
umunyamakuru cyangwa umutaka
rero ibyo kuba cyangwa cyangwa se ikata kuzanga
Reka mencumbikiye aho ikiganiro dusangira ijambo nari nabateguriye ku mibano y'u Rwanda na Uganda nshimiye abakigizemo uruhare bose uruziguye n'urutaziguye mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mwari na Eka bagira ubusa naho utaha turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose